dajimsafi.com.
Naluka kimasai ni namzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufe yai. Oh my god, mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Mami bibie, story kama zile jana juzi, kimya usini jue jue. Oh yeah, kimya usini gege, naogopa zambi sana usiku na mchana. Najua Mungu upo ndo maana nachungu sana, najua nakuzi ila ni mambo ya ujana. Uchana wasichana, mola maulana tusamee sana 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 tena na tena. I say I way, ogopa moto mazambi ya poteze. Kibuli zalau tunamuuzi Mungu ale muumba laza K mani stiga alimnari everyday MC zine house indo C aka fagili ya we. Tuko juu na majuu, hakuna masista du, uzungu down uafrika down, kuwa tunachanganye vivina na shima. Tuwe mola wetu tusamee zambi zetu, tukana waja wako ni wanyonge, ila tu huwa tunajisahau kwa vitu vingi vya kupita. Mambo mengi tunakwasi, sinzi utapeli, mola ni kweli. Ili swala kila day mpaka na kuwa mzaa, na waza ndugu jamaa tumogope maula na tuluke kimasai. Ai, tuluke kimasai. Ai, yeah, naluke kimasai everyday MC kiwalani. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufe yai. Oh my god, mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufe yai. Oh my god, mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
No pajelo, no buku no yelo, ndio mana minao na kelo. Na paga waga, inapolicheki langu yelo. Naluka kielo, yapo mimpo melo, natafuta takwa telo, ili mambo yawe tengelo. Na kumaki pangu wangu, saki niwe chine felo. Naluka kielo, kama kakake velo, lengo langu menipate kama lipo pata belo. Maisha nye utata ya nakaba kolo melo, saki niwe kama flan, jinsa lipoliwa kinyelo. Kaboteka kazubana yote kwa sababu umelo. No kusanda, no kumbwanda, no kumbwelo, kwa vyanja kwa kamanda toa kwa selo. Naji mjomba mpelo, wakilo mpelo, hello. Naluka kielo, neta hili nseka buelo. Wana nita mani stiga bebe la iso mabachelo.
Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufe yai. Oh my god, mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufe yai. Oh my god, mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
Yo, kiwalani, lisho boy, everyday MC, mani stiga zine house, Laza K, Ali Machele. You know me, Tony Beggy area, Zungu Zendoni. Yo yo, naluka kimasai, hi. Naluka kielo, yeah. Kiwa Banta Musa, haha. Yeah, naluka kimasai, hi.
Kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.